kuyo indlela yelizwe
yelizwe lobomi
ikhaya
labantu
We are.